Soon. nga byo sibye nyogete mu nyumba batugobyeko akati muswala wanta ene sula ya byafaayo eri abalenzi n'abawala mulondeko ekituufu
Nina
mukwano gwange eyo wabuli twalina nfunda bwe simanyi gy'olaga
mazima sinna yakatuza kawunga kewa kuseeka n'ebyokulya
walifumbye n'olyakate munango n'okola kimufumbo byalaba ebyo
tombanyabonyabwotyo ewaffe gye wansija tewali byakulya
ennaku ne bwekunyiga olina kuguma obeewo kitaawe yagoba kikitodda ku ssomero ani yakuyita ova eyo gy'okuba amababa kyakulekesa okusoma wasalawo okufumbirwabo nabo n'oyige oba tolina munyo olinaku oguma ofumbo mufumbo byalaba ebyo
tesijagifumba ng'onoomalanga kudda ffe mbitubirye
otafumba n'olekayo eyanguza okutuuka wano okuwali ogifumba oli mu byammere oloko byatoomanyi na wakusula era ojja kudda wammwe
tewaffe taata yangobayo sijja kugendayo
kati n'osulaawo
akati olokwogenze nze ngenda sulawa
ebyo bibyo
tombanyabonywabwotyo nga gwe wajja busiko atalina ababe ngaataliko banzaala kiki kye nalya
kyewalya kye ky'okuyiga eri abawala b'essomero kimwewala emikwano
singa wakiŋŋamba kululi nga sinnasoba sandi kikoze
anti engoga emala kukubwata nakubwa kakiyiga alondeko ekituufu kyekituuse ku gwomu bangi b'ekituuseeku lwakuba temuyiga kumu bangi mu ttawuni batambuza mmere eyidde n'okulera abaana babayita mugomba bokisi y'abamu nti bayaaya n'abandi bakakasi singa owa balondodde tebaaba baana b'abakopi abamu b'abakaga butoobazinja ku ssomero ewa kitaawe n'atyayonadda mu kujeera bwamuuza ku baddeebe ne bamugamba alugimu bw'atafanalwa n'atandika okuyenjeera bwati noonyewa okukwalira hausigalo be mulaba kati ku ludda lw'abazadde n'abayizi olwaleero mboleza ekituufu luli abazadde mwanyiga so nalina kyennoonya kisuule mu bawala ne nvumwanga gye mpitira munyonoona baana ba ssomero si bwe gwali empakakasa mazima ku kintu kye nnakola amwali badde mu nsiima ne mutampita malaaya era abagenzi bakimanya ne beewala akabyako muwala eyali omugezi bangi bajja muigongo kitonkola ebyaffiina kati ne bw'omulimbu otya omuza banaakuza wali baamanya akabyako muwala abagenzi baalabuka abasiru ne beepanga ne boogera okutayira embuto zikyameruka masomero oba kyagobebwa ne sirimu abasenya singa baalimu amagezi era nga baalimu akasana booleka ekituufu sigenda kuddamu kwozaanenyaniika mu ttaka ze byaluli nabiraba bwe nkuddira mu ffiina era mbankoze ekisobi okuddamu ensobi eri sanoebonebone mu nseero kiyigiriza abala kimwewala emikwano bwegayirira ennyini nnyumba bwagana ddawamweka kitaawo munnamusiza ebibaako
mwewala abasajja ensi gy'olaba enyirira nga bw'ogigula oluti okuwulira ebisuubyo tunuulira bwe nsiwuuse yandabaako mu ssomero nga ndikabiraako yandabaako mu ssomero juuzo mwaka gwagwamu bw'ataba kikaana kasuusu kange ke nalina amaaso agaali g'ebigula mwewala abasajja nowooza okudde waataata ne muti okumweŋŋanga kuba ddala yanyiiga singa kwolo nayosane sigenda ku ssomero ye abasajja kati wuuyo atambudde omukazi yangobye muntu simagyendaga bawala bannange mwena abali mu ssomero mwewala abasajja bawala bannange mwena abali mu ssomero mwewala emikwano bawala bannange mwena abali mu ssomero mwewala abasajja
bawala bannange mwena abali mu ssomero mwewala emikwano. DJ Ericom.com